falastiin axmed iimaan ayaa doorashadan iyo diyaar garowgeeda waxa ay ka wareysatay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka kenya axmed isaaq ugu horrayntiina waxa ay weydiisay bal guddigan waxa uu uga duwan yahay guddigii hore ee maamulay doorashadii rabshadaha ay hareeyeen ee sannadkii 2007 ilaa 2008
guddi waxaa lagu suubiyey maaratay isbedelaad iyo maaratay reforms sidaa darteed marka dadka waxaan leeyahay waxay aada ku qabaan maaratay kalsooni judiciary-ga iyo maxkamadaha iyo maaratay guddiga doorashadaba midda kale dowladda iyo securityga hadda waa la kordhiyey marka meel kasta waxaa joogi doonaa security meel alla meeshii laga doorana dadka waxayna siiyeen 2 qof oo security officers meesha laga filanayo inay jirijid dhici doonto maaratay hala hotspots waxay keeneen maaratay kuwan la dhaho GSU waa loogu talagalay maaratay inay damiyaan wixii dhibo maaratay ay keenaan dadka marka waxaan dhihi karaa waddankan iyo dadka dadweynaha si runtee ma rabaan dagaal iyo qalalaasa kuwan u taagan madaxweynaasha masalan Raila Odinga mise Uhuru Kenyatta iyo kuwan kale kudi banaanka isku bixiyeen inay maaratay rabaan maaratay dadkooda inay si ammaan ay ku bixiyaan doorashada haddii laga reeyana maaratay inay ogolaadaan haddii maaratay ku qanci waayaan resultska inay maxkamadaha maaratay ay geeyaan inay aadeen maaratay stiriska maaratay ama ay keenin demonstration laakiin si maaratay sharci ahaan leh ay ku marka waxaan leeyahay waddankan guud ahaan diyaar uma aha inay maaratay dagaal galaan mar labaad
waxaan leeyahay in dhibaatooyin xagga dhulka ay jiraan ama khilaafyo u dhexeeya qabiilada qaar taasoo keeni karta in xilliga doorashada ay ka sii darto ma jirtaa walwalkaas
wuu jiray laakiin horta dadka isku haystay doorashadaas horta badi hadda way waxay isku ogyihiin maaratay barki siyaasa ahaan inay isku dhinac mareen qabiilaha isku haysteen dhulkaas marka lama filanayo maaratay inay horta inuu dhici doono dagaal labada qabiil hase ahaatee hadda waxaa jira guddi oo maaratay loo magacaabay ku saabsan arrimaha dhulka waana guddi oo xor ah ee dowladda kama tirsano ma aha wasaarad dowladda ah waa mid oo hadda darad baa la dhaariyey marka waxaa leeyahay kuwaas marka waxay leeyihiin inay xaq inay awood ay leeyihiin maaratay inay dabagalaan kuwii maaratay dhulka laga xoogay kuwii maaratay dhulkooda maaratay si xaqdare looga qaatay inay waxaa ku dayay maaratay ay dabagalaan
waxaa jirta in hadda ololihii uu socdo goormuu soo gabagaboobayaa ololaha doorashada
ololaha doorashada sharci ahaan waxaa rabaa inay joojiyaan 24 saacadood before elections marka waxay joogsanayeen sabtida hadda marka ku jiro ma jirayo wax oo campaign
ugu dambeyntii guddigiina maxaa adinka hadda aad u jeedaan oo concern ah ama walaac ah oo aad u baahantiin in aad xoogga saartaan meelo dulduleela ah oo isleedihiin waxaa u baahantiin inaad waqti gelisaan ama farsamo u baahan ma jirtaa idin muuqda
walaahi si runta guddi ahaan waxaan ku dhihi karaa waan diyaar ba u nahay waxaan suubinay maaratay mock elections sabtan soo dhaafnay wixii maarta dulduleela marka waan aragnay hadda waa la saxayaa marka uma arki inaan maartay inuu maan doono maartay dhib waqtiga doorashada hase ahaatee meel qaar waxaa jirta dadka ay badan yihiin tiradooda marka waxaa laga yaabaa dadka marka haday soo bataan turnout-ka inay marka ilaa iyo habeenkii inay maartay inay codka ridaan taas kasta xoogaa maartay noo keenaysaa waswaas laakiin taasna marka waan ugu talagalnay shaqaalaan qornay habeenkii light baa meel waxaa lightan seennay marka waan ugu talagalnay haddii doorashada ay dhaafto waqti loogu talagalay inay maaratay aan isku diyaarino
marka doorashada haddii isniinta ay dhacdo goormaa natiijada ugu horreysa la ogaan doonaa mase jirtaa in ay dhici karto suuragalnimada ah in wareeg labaad loo gudbo
doorashada horta sharci ahaan waxaan xaq u leenahay ama awood u leenahay inaan bixino natiijada todobari gudahooda laakiin kenyaanka maaratay todobari masu karaan marka waxaan isku daanaa marta inaan kusoo horumarino marka waxaan leeyahay saddex beri gudahooda walla ogaana qofka maaratay ku guuleystay doorashada laakiin madaxweynaha doorashada waa muhiim waaye qofka inuu 50% plus 1 inuu helo waaye inta qof oo cod riday nuskada iyo maaratay cadaaf inuu helo waaye hadduu heli waayo marka waxaa la aadaa second round labada qofa marka u horreeyeen inay maaratay u noqdaan second round marka haddana se u egtahay waddankan waxaa loo malaynaya maaratay ina adduna martay first round second round maxay la qof hada heli karo markuu hore 50% plus 1 way adag tahay
marka goor ma dhacaysa in tan labaad
taas waxay dhahaysa sudanbari gudahood waqtiga aan from the time aan bixino natiijada
gudoomiyaha gudiga doorashada ee dalka Kenya Ahmed Isaaq ayuu kaasi ahaa oo u waramay Falastiin Ahmed Iimaan oo joogta magaalada Nairobi